kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala sizongena kanjani yabulela yabulela
kanivula mabala izongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala izongena kanjani yabulela yabulela kanivula mabala
Baba fana baeza ithuba sinikiwe sijabulile siyabulela Afrika yonke jikelele sabangena Afrika yonke jikelele sabangena vuleka vuleka nababa fana baeza ithuba sinikiwe sijabulile siyabulela Afrika yonke jikelele sabangena Afrika yonke jikelele sabangena
kanivula mabala Sizongena kanjani Dabulela Dabulela Kanivula mabala Sizongena kanjani Dabulela Dabulela Kanivula mabala Sizongena kanjani
Yeah.